Ooh, biscuits crunch, I'm dreaming. Yeah. Well, ooh, yeah. It's Chinga. Yeah. Well. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Yeah.
Black, get this.
Oh, yeah. Baby. Msiri wangu. Baby. Furaha yangu anapenda kuongea na mimi, kucheka na mimi, anapenda kucheza na mimi tu. Anapenda kuongea na mimi, kucheka na mimi, anapenda kucheza na mimi tu. Macho anaomba uzuri usombe akikutazama, kwa miguu miwili ndo nishazama, mtoto amebarikiwa yo maunyama unyama. Na kama bato vigogo alishanichoka tutoka zama, mtoto kiuno na shingo mtanilawama, atamlete figisu naye ndo mama la mama. Biche mtoto ana ulaini wa mgongo kama na mla samaki kamongo, wa kama tuko mbele kumbe bongo. Oya acha ubishe, usilete story za manifongo, eti ya inaga ushemeji ni uongo. Oya mama mtu kuchiti so mchongo. Yeah. Kumbuka tulikotoka ni wapi, na tulikotoka tumefanya mangapi. Baby, chonde usitupange kama mishkaki. Ukichoka kuenjoy zenji twende Masaki. Baby. Msiri wangu. Baby. Furaha yangu anapenda kuongea na mimi, kucheka na mimi, anapenda kucheza na mimi tu. Anapenda kuongea na mimi, kucheka na mimi, anapenda kucheza na mimi tu.
I know you in the mood, I know you in the mood. Girl, you got that juice, and every time you move, it's like you got nothing to lose. Tabu bila kukona tutaftani, kila ukikatiza kona nitafrani. Unanisafisha nyota, kichelewa unangoja, shetani ananikosa kosa tu maskani. Cause you's a bad guy, me a bad man. Me na we forever, we running the dust slam. Tufanye like we finna go do it for the last time. Upendi kiwa soft, unapenda punchlines. Bad girl, you made me take a risk, I'm no terrorist. Shoot my shot, leave it in, give me melanin. When you bend the money, make you wetter than riverbanks. You don't really need to think again. Kumbuka tulikotoka ni wapi, na tulikotoka tumefanya mangapi. Yeah. Chonde usitupange kama mishkaki. Ukichoka kwenjoy zenji twende Masaki. Cause you know you
mine. Baby. Msiri wangu. Baby. Furaha yangu anapenda kuongea na mimi, kucheka na mimi, anapenda kucheza na mimi tu. Anapenda kuongea na mimi, kucheka na mimi, anapenda kucheza na mimi.
Cheza.
Ah, yeah.